kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan as magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata fulbaana 16 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 6 bara 2015 qabatee dhiyaate jira. Kan isin keessummeessuun Ambaqqaa Gumaradaati. Qophii keenyaarraa keessatti gabaasaalee dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatanuu fi qophii 7 labataa qabaannee dhiyaanne jirra. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Amma garuu oduutti darbina. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu Tuujubeedha. Wajjiniin turre.
Attamoltan oduun galgala kanaaf qabnu kuno. United States lakkaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru laalchisee akeekkachiisa ka kennite yoo ta'u jillee addaa United States gareen lamaan nageenyaaf daandii akka saaqan gaafataniiru. Sochii waraanaa kaaba Itoophiyaa keessatti hammaachaa dhufeen yaaddoo guddaan nutti dhagahama. Lolaaf wal barbaaduun deebi'ee eegaluu cimsinee balaaleffanna jechuudhaan dubbii ministirii dhimma alaa Ned Price ibsaniiru. Kana laalchisuudhaan oduu booda gabaasa qabna. Naannoo Amaaraa godina bulchiinsa Waaqambiraa keessaa walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa deebi'ee ka'uu taasisee aanaa Ziqwaalaa keessaa waaltaaliif tajaajila kennan adda addaa manca'aniiru yookaan miidhaa hamaan irra ga'uu bulchiinsa godina Waaqambiraa beeksisee jira. Aangaa'onni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti manneen barnootaa sadarkaa duraa 10 kan sadarkaa 2ffaa 2 kan magaalaa qadaamii keessaa guutummaatti barbadaa'aniiru jedhan. Badii kana kan qaqqabsiise TPLF jechuun himatan. Akka aangaa'onni jedhanitti kutaalee eegumsa fayyaarras miidhaan ga'ee jira. TPLF biraa deebiin kenname hin jiru garuu kana dura qabeenya dhuunfaas ta'e kan mootummaa irratti saamichaaf badii ga'een wal qabate himannaalee dhiyaatan fudhatama dhabsiisee jira. Amnesty International jalqaba waggaa kanaa ibsa baaseen humnoonni abuutu waggaa darbe naannolee Amaaraa to'atanii turan keessaa qabeenyaa namoota dhuunfaa saamuuf mancaasuu isaaniitiin himatee jira. Amnestiin gabaasa isaa suraalee saatalaayitiin mirkaneessee jira jechuun Masfin Arraagee gabaaseera. Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walga'iin kamisa kaleessaa White House'tti gaggeessame hookkara jibbiinsa irratti hundaa'etti duuluu irratti kan fuulleffate yoo ta'u pirezidaantiin United States Joe Biden olaantummaa warreen adii balaaleffachuudhaan biyyattiin qaama siyaasaa ishee summaa'aarra akka aantu yaadachiisaniiru. Qeeqxonni Baayden immoo wal dhibdee kana kan uume isaanuma jechuudhaan dubbataniiru jedha gabaasii Paatsii Udaskwaaraa White House irraa ergame. Hiriira olaantummaa warreen adii bara 2017 Charlottesville Virginia keessatti gaggeessame laalchisee pirezidaant Joe Baayden mormii hiriirtota sanaa irratti ajjeechaa raawwatame innaa gumii waltaanee haa dhaabbannu jedhu qopheessanitti yaadachiisaniiru. White House akka jedhetti sagantichi hawaasa haleellaa jibba irratti hundaa'e keessa darban ni kabaja. Dhugaasa jimlaa mana sagadaa Siik Wiskaansan keessatti bara 2012 raawwatame dabalate mana bashannanaa halkanii saala wal fakkaataa Floriidaa irratti bara 2016 raawwatame suuqii bareedinaa warra Eeshiyaa Joorjiyaa keessatti bara 2021 waantaa daldalaa guddaa Teeksaas keessatti bara 2019 haleellaa warreen Ispaanishii irratti qiyyaafateef jalqaba bara kanaa suuqii guddaa Niyoorkitti argamu keessatti namoota gurraacha irratti haleellaan fuulleffate gaggeessameera. Ragaan FBI akka agarsiisutti waggoota dhiyoo asitti yakki jibbiinsaa dabalaa dhufeera. Muddama weerara vaayirasichaa waliin wal qabateef haasaa jibbiinsa siyaasaa dabalatee haleellaa hedduudhaaf akka gumaacha ibsameera. Qorannoon Economist YouGov jedhamuun gaggeeffame akka agarsiisutti lammiiwwan Ameerikaa 100 harka 66 jalqaba bara 2021 irraa eegalee qoqqoodinsa siyaasaa biyya kanaa hammaateeraa jedhanii amanu. 100 harki 62 immoo waggaa dhufan keessa qoqqoodinsi siyaasaa ni dabala jedhanii eegu. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman galma Westminster keessatti argamuudhaan mootittii Biriteen Elizaabeth 2ffaaf kabajaa qaban isa xumuraa mul'isuuf jecha London keessatti hiriiru itti fufaniiru. Hiriirri jiru toorri isaa riqicha Tower darbee kiiloomeetira 6 dheerata. Kanneen gadda isaanii ibsuuf argaman kun reeffa mootittii Elizaabeth dura daawwatanii darbuuf kadhaabbatan fakkaatan. Biriteen keessaa uummanni hedduun kan isaan beeku kan du'aan boqotan reeffi mootittii Elizaabeth hanga wixata sirna awwaalcha isaanii raawwatamutti mana mootummaa keessa tura. Karen Sera Tuntota United States Kapartulela Mani Jalkababati Kana President Taiwan Tsai Ling Wen Walin Kan Walargan Yoto Kunis China Walin Wal Ibdechman Inna Umamet Congressi United States Pra Udulati Kanaf Degirsa Taasifam Isa Bodena Agar Sisa Udugabaskun VOA Catherine Gibson Misen Sota Jila Kana Walin Wai Nagenya United States Degirsa Jinagde Taiwan Elarjise Marisi Stajilti Jilli Congressi Partulela Mani Dorsisa China Raafun Wal Kabate Hariro Gadfago Akkabatu Gafacha Jirachun Degirsa Taiwanif Harun Fami Kabroti Dawannan Enya Kun Imala Seena Qabeessa Nancy Pelosi Tanseti Kunis Woggoota 25 Keessatti Afaaniya Imala Mare United States Dawanna Geggeessa Misa Jalqabature Miseensi Jilota Sana Tokko VOA Fakka Himanitti Adeemsi United States Yeroon Itti Jijjiiramu Amma Jedhan Bulchiinsi Biden Gurgurtaa Meeshaa Waraanaaf Kan Oolu Dolaara Biliyoona Tokkoof Tuqaa Tokko Torban Darbe Taiwaaniif Kan Raggaasise Yoo Ta'u Kunis China Biraa Battala Mormii Dhaqqabsiisee Jira President Joe Biden jimaata har'aa maatii taphattu kubbaa kichoo beekamtuu kan Britney Griner'iif hojii geggeessaa dhaabbilee nageenyaa Michigan Paul Whelan waliin White House'tti wal arguuf karoorfataniiru. Isaan lamaan ammallee Raashaa keessatti hidhamanii jiru. Walgayiin kun Biden'iif maatii gidduutti qaamaan wal arguuf ka jalqabaa yoo ta'u bulchiinsi kun lammiileen Ameerikaa lamaan akka gadhiifaman gochuuf carraaqii itti fufiinsa qabu garuu hanga ammaatti milkoofne geggeessaa innaa jirutti ta'uun ibsameera. Bulchiinsichi baatee adoolessaa keessa akka jedhetti gara biyyaatti akka galan yaada cimaa dhiyeessee ture. Garuu Raashaan hanga yoonaa United States waliin galin jirti. President Joe Biden gareen isaanii guyyaa guyyaadhaan kanarratti hojjechaa akka jiru nagaadhaan gara biyyaatti akka deebi'an mirkaneessuu irratti akka hojjetamaa jiru akka isaan hubatanan barbaada jechuu isaanii itti gaafatamtuun pirasii White House Karen Jean-Pierre kamisa kaleessaa ibsa gaazexeessaaf kennaniin beeksisaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Galatoomii tuujubee hordoftoota keenyaa kanatti aansuudhaan immoo ibsa oduu ijoowwanni kan walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa irratti xiyyeeffatetti ceena jaalladheetu isinii dhiyeessa.
Mootummaan Itoophiyaa fi aangawoonni bulchiisa naannoo Tigraay tarkaanfii waraanaa battalumatti dhaabanii marii nageenyaa karaa gamtaa Afrikaan gaggeeffamuun furmaata irratti walii galameerra akka ga'an Yuunaayitid Isteets gaafattee jirti. Dubbiimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis akka jedhanitti Itoophiyaa gama kaabaa keessatti sochii waraanaa dabalaa deemuun Yuunaayitid Isteetsiin akkaan yaaddessee jira. Wal waraansi kun itti fufuusaa jabeessinee balaaleffanna ka jedhan Need Piraayis walitti bu'iinsa kanaaf furmaanni gama waraanaa hin jiru jedhaniiru. Deemsa nageenyaa karaa gamtaa Afrikaa gaggeeffamu deeggaruuf Yuunaayitid Isteets qophii ta'uu irra deebi'anii beeksisan. Gamtaan Afrikaa yaalii gama dipiloomaasummaan marii gaggeeffamu hanga danda'ametti hatattamaan akka jalqabu gochuuf ni deeggarraa akkasumas dinqisiifannaa qabnaaf jedhan Need Piraayis. Eertiraan humnooti ishee akka baaftu kunis hanga daangaa isheetti akka ta'u akkasumas Eertiraanis ta'e kanneen biroo walitti bu'iinsa kana hammeessaa jiran akka dhaabaniif gaafataniiru. Mootummaan Eertiraa dhiyeenya kan himmata wal fakkaataa ministiriin dantaalaa Ameerikaa dhiyeesse haalee jira. Ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets yeroo yerootti Eertiraan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa hammeessiti jechuun himataa ka jedhan ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabramasqal kun haala kamiin iyyuu keessatti waan ragaan mirkanaa'uu danda'u mitii jechuudhaan tiwutarii ofiirratti barreessan. Bu'aa tarsiimoo ofiif jecha duula waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gaggeessu deeggaruun waan tokko dhugaa jiru micciiruun immoo waan biraatii jedhan Yemaana Gabramasqal. Biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti jilli addaa kan Yuunaayitid Isteets ka ta'an Maayik Haamer gamasitti eega imalanii 7 kan guute yoo ta'u mootummaa Itoophiyaa humnootii Tigraay akkasumas dipiloomaatota tokkummaa mootummootaa fi kan gamtaa Afrikaa waliin dubbataa turan. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF marii karaa gamtaa Afrikaa gaggeeffamutti hirmaachuuf fedhii akka qabu beeksisee jira. Miseensa ajaja giddugaleessaa aangawoota Tigraay fi dubbihimaa TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay ka ta'an Geetaachoo Raddaa miidiyaa naannoo magaalaa Maqalee jiraniif haala amma jiru irratti kamisa kaleessaa ibsa kennanii jiran. Haleellaa mootummaan Itoophiyaa kallattii adda addaan nurratti bane fashalsiisneerraa ka jedhan obbo Geetaachoo Raddaa waa'ee marii nageenyaa fi yaada dhiyeessuu ilaalchiseennaa ibsan.
የድርድር መድረክ የተከፈተ ቀን ወደ ድርድር ምንመለስበት ሁኔታ ይኖራል የሚል አቋማችንን የገለጽነው። ጊዜያዊ ተኩስ ማቆም የሚባለው 2 ሳምንት ሊሆን ይችላል 3 ሳምንት ሊሆን ይችላል ወር ሊሆን ይችላል።
ወልተጅን ወልዱ ቢጉ ያበነሙ ገረመሪት ዴብነ ካንጀዱ ኢጀኖከኛ ካኒብስኒ የሮድ አፍሪዱ ካሰዳቡ እንጀደሙ ቶርባላማ ቶርባንሰዲ ታውደንዳ የሮሰናከ የሰቲ ዋኑ ጀተሙ ቀቡጀኔ ለፈከኘ ጅሩ ገምታ አፍሪካውን ትጀደሙ ኢንፉዳተኑ ጀደኒ ኢሰረት ጭቸን ኢንፉዳተኑ ጀደኒ የርገቱራኒ ቦዳ አማየሙኑ ኢንፉዳን ነጀኑ ዴቢ ብሮ በርባቸ ጆራ ጅሩ ሰደርካ ለመፋቲ ወሊንዱቢን አከሂን ኦል ቤከኒ ጅሩ ዮሂን ኦልሞ ሀርከቻላ ቀበተኒ ዲያቹ በርባዳን ለመኑ ከነገር ሲሱ ፈዲነ ገኛ ሚቲ
መሪነ ገኛ ገምታን አፍሪካ ገገ ሱረት ሃዮና ዱንያ ከነን ናኖ ሰነበከን ቆደገ መሳኒ ከንትባን ደምሰነ ገኛ ገገ ፈሙፊ ከነን ከነገገሰን ገምለመን ከንረቲ ወሊገላን ተውቀ በጀዱ ኦቦጌታቾን ሞቱማን ፌደራላ ሃሌላን ሸሚራ ገገ ሱሱን ነጋ ፈከን ቆጶብኒ አገሲሳ ከጀደን ኦቦጌታቾን እትፉፈኒስ
ጦርሜዳ በጣም ነገሩ ጠንከር ሲል ከተማዋዎች አካባቢ ድሮን ማጃው ይጀምራል። ግን የድሮን ድብደባው በሶስተኛ ደረጃ ሲግኒፋይ የሚያደርገው ነገር ቢኖር ስለ ሰላም የሚያወሩት ነገር ትርጉም የለው መሆኑ ነው።
የሮካኒሲ ድሬ ወራናቲ የሮ እትጀባቱ ማጋለራ መርሱ ጀልቀበ ገሩ ሰደርካ ሰደፋቲ ሃሌላን ድሮን ይኩኒ ዋኢን ነጋ ኢሳን ሆዴሰን ካንሂካ ሂንቀምነ ታኡ አገርሲስ ሽሮርኬ ሱማን ሞቱማ ኦፊን ጀድኩኒ ዳኢመነ ጄሱን ዱበርቶተ አጄሱን ኡምነገመቹ አርጋቱ ታኡ አገርሲሱ ራካን ሀፌ ዋኢ ወሊን ዱቢ አራራ ካንኒ ኦዴሱ ገራ ኢሳኢራ አከሂንታነ አዱኛን ቤኩቀበ
ካነጫላ ኢገደንገላሲሱ ዋኒን በርባነ ጸራከራ ነጋ ገርጋረሙ ዱቃሰዳቢን ሲተኤ ማሬጋም ታ አፍሪካን ገገ ፈሙትርማቹ ቡልጂሲከኝ ያደዲ እስጅራጅደን ማሪና ገኛ ካናራት ቃሞን ንብራ ታጀብዱማን እረት ህርማቱ ጀዴ ቲፒኤልኤፍ አካብደት ጌታቾ ረዳ እሰኒጅሩ ሞቱማን ኢትዮጵያ ደምሰነ ገኛ ካራጋም ታ አፍሪካ ገገ ፈሙ ጭጨ ከቀቡታው ሮቢ ደርበበ እስጅራ ገሩ እፍሰገምታን አውሮፓ ፉልባነ ኩዳፉር በረኩማ ለማድግ ደሚ ለመጀቹን ሮቢ ደርበባስ ሞቱማን ኢትዮጵያ ፍደተመጣፍሲ ሲጅራ ገምታን አውሮፓ ኢፍሰባስ የከናን አሌላ ጠያረና መለይን ሞቱማን ኢትዮጵያ ገገስ ነጋፍ አብዲጅሩ በላረቡ ሲጅራ ኤምባሲን ኢትዮጵያ ብራሰልስ ከሳ ኢፍሰባስን ዱቢማን ገምታ አውሮፓ የሮሄዱ ቲፒኤልኤፍ ጎቸባዲ ሴረጫፍስ የሮአዳዳ እናራወቱ ብረደርቡ ፊለተንጀደ ኩኒስ መርሳሰ ደፋፍ ወልትቡኢንሰ ጀልቀቡ አከሱመስ ገርጋሰ ጠለነማ ቦባአ ተርካምፊዋራ ናጀጀቤሱ ኦልቼ ጀቹን ኢፍሲኩኒ ማቴ ቲፒኤልኤፍ ገመሳን ሞቱማን ፌደራላ ዱካሰ ዳቢንሰ ገርጋሰ ጠለነማ ደቀፍሲሱ ቶልፈሜ ጫፍሱዳን እረዴቢኤ ወልትቡኢንሰ ጀልቀቤ ጀዴራ
ሁርዶፍቶ ተገኘ ያለተሞ ክብጣተ ክብጣተ የሮመረ ቆጥይ ከኘ ዋዩ መተርሞ ከነቤቱላ ተጅሩ ሰይና አዳ ዱዳ ኦግበሩ አርቲ ሙዚቃ በርኖ ተከለቃብ ጅሯ ዋሱማ ኦሮሞ ትፉለ ፈቴ ያቱረት ሃዮታፍ ኦጌያ ደዳ አከስመስ በኢሌው ጅወንሳኒ እስና ቶርበን ቶርበኒት ተገንታ ከኘ ክብጣታረት ነው ይገጣ ያደ ቆጥይ ከነላልቺሴ ቀብደኒስ ሱር ሰገነን ዮካም በሬ ፈማኑ ፈርጉደንዴሱ
አየ ሰበበ ሎላዳንጋ ጉጂሊታ አና ሶሮ በርጉዳፊ አናሌናኖ ሰባፊ ሰብለሚ ኡመቶ ተኪባ ግዱ ጅራ ጀዳሜኒ ነሞኒ ኩምኒ ኩደሻኒ ቄ ኢሳኒራ አከቡቃኒ ዋጅሪ ቡሳ ጎኖፋ ሶራ በርጉዳ ቤክዜጅራ ኦቦጉዬ ገላና ሆጀታኒ ዋጅራ ቡሳ ጎኖፋ አንቻ ነሞተን ካኒ ነሞትኮኒ ካምቡቃኒ ሰበባ ሉዋሎሊንሳ አና አማሮፊ ቡርጂ ኢረቲ ታሲፋማጅሩኒ አከታይ ዱበታኒ ቡቃቶኒ ሞገመሳኒቲኒ ገርጋርሲ ከነማፊ ጅሩ ሙርታ ዋንታኤፊ አካኢሳኒ ሂንጌኝ ዱበታኒ በልናኒ ገባሳ ከነከኑ ኢየሱስ ገልሞ ዳዊቲ ገርሲት ደርቢና
ኦቡሰሊ ቱሬ ጅራታ ጉጂሊጣ አናሶሮ በርጉዳቲ ማቲን ሲሰደቅ ቀቡብልቻ ከጀደን ኦቡሰሊ ሰበበረኮ ነገኛ ዳንጋ ብርጂጅሩ ወልቀበቴ ቀየርገበቀኒ ቡቡሌራ አጀዱ
sababu dhibu kane fi walti buinsa naanno dhibu biitin kajiru sababa sani kane bu kane naficha qotannu lirra kane ardaaj manaj karakeesa jirru lirra kane akkasi amma kuun naanno caafi kuun biyyootti dabare namoota akkas fagaataneerani nulli amma kana adde jirrurra kane amma gara bokossaabita gara uyyuuddoo hedhennu akkasi baane achi jirram
agam fagaata ganda keessanirraa lakkis hin jirtan kun
lakkoofsi hagi nuti jirru naanno kiiloomeetira shan
agam ta'e amma erga qeerra buqqaatani
age buqqaane
eeye
aga bultii soddoma tokko fidne amma soddoma lama qaxxaamurii isaafi gara bultii jaatama bulii isaafi yoo guddaatte buluma jaaf torba tokko akkas qabna
akkamitti jiraata jirture
akkitti jiraannu iyyuu hinjiru akkuma waaqaa jiraachuu jirra malee haalli nyaataa hinjiru amma kanaaf kunu barbaadanii midhaan addee inni jiru barbaada ala bulaa halkan tokko baanee namni maasanyoo gabaa gurgurii sabaa amma kunu adda galuu jira kalees adda galuu jira nyaata kunu magaalaa gara aanaa surroo dhaqanii achi bitanii kaan gara ganda makkalaafa dhaqanii waan dhaggale bitanii midhaan hinjiru midhaan jiru widdii widdii muti namni danda'e hinbitu kanaaf namni akkasi rakkoo hammaataa keessa jira waaqi garuu nama dadee ka'e lafatti nama dhiisu namni waaqi dadee waan nyaatu qabuuf jira malee namni rakkoo hammaataa akkasiirra jira.
Obbosalliin irra deddeebiin bakka qubannaa kanatti haalli itti jiran hammaataadha erga jedhanii booda ammas lolli daangaa aanaa isaanii fi kan ollaa aanaa addaa naannoo kibbaa Birjii jidduutti ta'u itti fufeera jechuun dubbatu.
Kaleen giddalle roobi amu maasanyoolle naannoo mure'eef gandi keenna walti tokkaa olteetti rakkoon amma jirtu gandi waleen tokkochi bittaa ganda Burjiitiin ganda jaa daangeessa yoo ganda kaaniin nagaa oolte ganda kaaniin walti bu'an yoo gama ganda kaaniitiin nagaa oolte ganda kaaniin walti bu'anii rakkoon nuti qannummoo gandi keenya tokkochi ganda warraa daangeessaa gama kaaniiyyoo nagaa oolle gama kaanii edoo tokkaatu oolteen akkas walti bu'anuu oolani bakka walti bu'iinsi kun yoo guddate guyyaa tokkoo lama caalaa walirraan turu.
Obbo Nugusee Otichoos jiraata aanaa Soroo Barguddaati. Gandoota aanichaa rakkoon nageenyaa bal'aan keessatti mul'ataa jira jedhan akkasiin eeru.
Kun waleenuma kun immoo cayii saganii jedhan waleenuma jala jirti. Garaan immoo naannoo Amaaroo kanaan kan wal qabatu naannoo ganda Sororoo Malkaa Jawwee Sororoo Odaa fi Neetarrii Fayyimaa warri kun Amaaroo wali waan walitti bu'anuuf xiqqoo warri kunii wal deebi'ee jira handarakkuu dabalatee jechuudha.
Akka jiraattonni Gujii Lixaa jedhanitti rakkoon nageenyaa ollaa ka'aanaa Amaaroo waliinii erga jalqabee ganna sadii taree jira. Ka'aanaa Addaa Birjii waliinii garuu dhuma caamsa darbe yeroo jiraataa naannichaa takka hidhattoota mootummaan Shororo keessummaan Farraje ka waraana bilisummaa Oromoof hin jedhaniin ajjeefame jedhame hordofee gabaanaa Birjii magaalaa Sooyyomaa keessatti jiraattonni nagaa Gujii Lixaa kudhan ajjeefamuu boodaa jechuun ibsanii. Lola ergasii daangaa aanuttii kana gubbaarratti jiruun wal qabatees haga yoonaa namoonni 15,000 ol aanaa Soroo Barguddaa keessaa buqqa'u hangawii waajjira buusaa gonofaa Soroo Barguddaa obbo Guyyee Galaanaa biyyootti manii jiran.
Burjii fi Amaaroo wal qabatee gandoota kudhan.
Gandoota kudhan keessaa namoota meeqatu buqqa'ee jira amma yoonaa gaka harkaa qabdan.
Abbaa warraa 2,246 maatiin 13,776 walumaa galatti 15,752.
Ka buqqa'anii jiran jecha. Amma namoonni kun eessa eessa jijjirure.
Gandoota keessa faca'anii iddoo buqqaasarraa kanii gandi yeroo hin bal'ataanii gandoota keessa faca'anii jiraatan bakka jiraa itti goomtuutti gandooti zoonii sadii qaba zoonii fooyyee keessa faca'anii jiraachuu jiran ganda gara ganda keessatti.
Warri kunoo qe'ee isaanii sadiisee jira maaliin jiraataa jiran maal quba qabdu.
Amma akka aanaa keenyaatti hongee waraana wal qabatee rakkoo kanaa lakkoo gurgurtoota lamaanti jiran jettu. Dhaabbati ammoo kasaan nyaatan harkuma mootummaa eegatan malee wanni biraa dhaabbata warra dibijinitti marsan dhukkoo deeggarsa idilee ka ajiitti ka joobii wal qabatee sanatti deeggaruun jiraa jiru. Sanuma eegatan malee wanni biraa deeggarsa bajaa isaanii godhamee wanni nyaataa hin jiru.
Waajjirri keessanoo gargaarsa maalii isaaniif kenne warra buqqa'an kanaatiif?
Gama mootummaa illee wal qabatee dhaabbata sanatti ka midhaan joobii sanatti fudhatee gama lachuun hojjechuun waan sanatti jedhu jira marsa lama ji'a lama kennameera torban kana keessallee galameera kaan moo deeggarsa addaa kabiraa hin jiru.
Obbo Guyyeen ammas aanichatti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an bakka hedduu waan jiranii fi to'annoon mootummaa gandoota muraasa qofaa akka dhaqqabu himanii kanaafis gargaarsi argamus warra buqqa'ee fi rakkoo hongeen miidhamee jiru gargaaruun rakkisaadha jechuun dubbatan.
Yeroo fakkeenyaa fi deeggarsi argame isaan sadarkaa aanaarra yaadne isaanii yoo sadarkaa aanaatti immoo dhaqqabame yoo maallaqa fakkeenyaaf baankiitti dhufanii godina irratti akkasiin deemtiraam kaa'amoo. yo kama yo sadarakan midan nyata ga tate anarati ka dabata urjijin anaratu fane suratan
takuna genya danga gujilita fi ana burjijin dujuru furuf jaru lembi ya sabota wallara ya la turanusi arari sabota kana jiddut hagayona himbu injira arari kuni sarkifachun jiratu ta ana sorro barguda midari na ideti fi kane satla jirachu armanduro gaba sunken ne aritama gaba sagale amerika kalbu dawit adamara
Aye kopin Kenya itanu kopi turbani labata tegistigamme wanar kak abudu nutimti itanit yata.
Dagagun University senani baratani ebifamani hoji barbadu tidemura ofi hoji akka ummatan karora goda chudan. University Haramaya keessatti hamburefame eddugalli Agricultural and Rural Incubation Hub jechuunis eddugala incubationii qonnaa fi baadiyyaa jedhamu dargaggoota hawaasa naannotii fi university keessa dorgomsiisee yaada kalaqaa of keessa qaban carraa gara dhugoomsutti isaan deemsisuu danda'u uuma fiiti jira. Hirmaattonni leenjii marsaa duraa fixanii kibxata darbee oggaa eebbifaman waan kalaqanii fi oomisha isaanii agarsiisaaf dhiyeessaniiru. Isan keessa
maqaan qiyya Ballisa Yusuf Abdullahi Nanjani yookaan Ballisa Yusuf Daave jaamuniin beekama kanin raasi dubbisu jiru ammantana yuunivarsiitii Haramaaya kolleejii wal ansafayyaa beeladaa yookaan ammoo veterinarii meedisiinii irraahii jechu nuti barattoota veterinariidhaa nama afur kaneeti nuti dhaleessine propozaala rabit farming and marketing project jechuun hilleef projekti hillensa horsiisuu fi magaalaaf dhaleessuuti jechuudha.
Hiriyoottan isaa wajjin illeetti waan 15 Institutii Veterinarii Biyyoolessaa magaala Bishooftuutti argamurraa bitatanii hojiitti seenuu an ibsu Ballisaan illeetti horsiisuun Itoophiyaa keessatti baratamuu baatus faayidaan ishii garuu guddaa ta'uu ibsa.
Sadarkaa sanaan beekamne malee biyyoota ollaa keenyaarraa jalqabee hanqa guutuu addunyaatiitti hillensi soorata foonii yookaan madda soorata foonii beekamaa jaamuudhaan beekamaa biyya teenyaatti yookaan Itoophiyaatti bakka takka qofa jira jechuun inni bishooftu jira ispeeshaalii eeriyaa nu marsee jiru akka Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Somaaliland, even Jabuutii as ollaa keenya kanatti foon illeessaa foon akkaan beekamaa jaamee beekamuudha yookaan ammoo haalaan barbaadamu.
Foon ishii nyaataaf oolu malees waan biraa illeetti irraa argamu baay'eedhaa jira.
Hilleensarraa prodaktiin biraa yookaan ammoo oomishni biraa kan nuti oomishuuf deemnu oomisha pilaazmaa isaati. Pilaazmaa isaa jechuun dhiiga isaa jalaa qabu yookaan dhiiga hilleensaa jalaa. Pilaazmaan hilleensaa yookaan pilaazmaan raabitiidhaa kun iddoolee yookaan ammoo dhaabbilee qorannoo gurguddoo jaamanii beekaman hunda keessattuu akka malee barbaadamu. Ammaas qaaliidhaas.
Garee Ballisaa wajjiniin walumaa gara sirna eebbaa Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti kibxata darbee godhamirratti an hirmaate garee sagal ture. Fakkeenyaaf lamaan tokko kaasudha kuduraa naannoo sanitti beekamu kaasimiroowaa jedhamurraa juusii dhugamu warri hojjete xaafiidhaaf qoocorraa paastaan oomishe akkasumas maxaaxisarraa marmalaataa gareen hojjete keessa jiran gareewwan kun hundumtuu mataa mataa isaanitti doolaarii Ameerikaa 2,400 kennameef. Dr. Getaachoo Shaambal Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti qarqaara piroofeesariiti. Bu'uureessaadhaaf hoogganaa edduga. Leenji kana kenneeti. Dhaabbanni dinagdee Master Card jedhamu karaa dhaabbata biyyoota Afrikaa hedduu keessatti dinagdee gama qonnaa irratti hojjetu Ruforum jedhamuutiin proposaalii galfatanii bajeta oggaa lamaa kennamee fi sagantaa kana calqabu ibsan Dr. Getaachoon.
Alaamaa ammoo Local Youth Group izi akkaabi yaallu akkaabi wattaatochinaa graduate tamaariyochi. Graduate yaaloo yaalu undergraduate.
Kaayyoonsaa dargaggoonni as hawaasa naannoo kana keessa akkasumas barattoonni gaafa eebbifaman gad ba'anii hojii barbaaduurraa nuyi asumatti isaan onnachiisnee beekumsa barbaachisaa ta'e hoo kennineef hojii biraa eeggachuurraa ofumaan hojii uumanii wal qaxaruu danda'an yaada jedhuun egaa hojichi kan jalqabame.
University Narmaya Qoteebul Tota Dargaggoota Fi Dubartoota Irratti Xiyyeeffachuudhaan Projekti One Baay'ee Qabaachuudhaan Dubbatan Dr. Getaachoon Bifa Kanaan Eddugal Incubationii Jalqabame Leenjisamtoonni Eebbifamuun Garuu Marsaa Duraa Ta'uu Dubbatan Saganticha Maal Tadda Godha
ልጆቹ ወደ ኢንኩቤሽን ሃውስ ሲገቡ ከኛ ጋር ግራንት አግሪመንት ይፈጽማሉ። ምንጽሙት ምንድነው የተወሰነ ኤክስፐሪመንት አለን እንሰጣቸዋለን ሐሳባቸውን ወደ ትግባር የሚቀይሩበት።
ጆሌን ኩን ገረ ግዱ ገለል እንጂ ከለቃ ከነ ይሮሴነን ያዲሳኒ ገረ ሆጂ ጅጅሩዳ ወሊ ገልቴ መለቴ ሱት ጅራም። ሞዴሊ ከለቃን ሆጂ ኡሙ ከነው ወኔ አደሰ ጎዱሲ ሙያለ መሰዲን ዋን ኡሙቲ ዋን ሙለቱ ቀበተማዳን አርጉ ደንዳ ሙረቲ ጥየፈና። ካዩንሳ ጆሌ ያደ ጉዳ ቀበን ፍረኔ ያንሳኒ ወጂቲ ጂራሜ ዋን ሆጀተን ሱን ገባዳ ፎዲያተ ነምኒ ቢታ ዋን ጀዱስ እንላላ
ሰምቦዳ ሲርማቶኒ እድጉልች ሲነኒ ቶርበን ሰገሊ አመኩድ አለማቲፍ ሌንጂን ጀባንኪነማፍ ገረበልሳ ዴብናይ ጋበልሳ ሂሪዮታ ኬወጅኒ ኦጉማ ኬሰኒ ዩኒቨርሲቲ ኬሰቲ ሌቲ ሆርሲ ሱዳን ፈይዳን ቀቡለ ሐዋሰ በርሲስተኒ ገረዲ ነግዴት ጅጂሩ ፍያላቲ ጅርተኒ ኤጋጉያ ኤባ ኪብጣ ተደርቤ አከን ሱራ ኤበረቲ ካፈሜ አርጉቲ ፎን ሌቲ አፈልተኒ ነሞታ ፍዴስተኒ ተዋገርሲሰፍ ነሞን ሲኒ ደምደመኒ
ጀንቀበረቲ ነሚና ንሲየሩ መርባዱ ኢቲያና ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ አረማያ ፕሮፌሰር ጄላን ወልይ ነመ ሁንደ ዱራ ነሚ ኮተቴ ዋንከነ አፋንሻቲን እንደመኝ ያቴ እ ኢቲያን ሱዳናሞ ጌታቾ ኢቲያና ፕሬዚዳንት ገመሪ ሸርጂቲን ፈጅሩ ዶክተር ተስፋይ እንዲዛኒቱ አቺለ ወራጭዱ ፈንድ እንደመኝ ጅራ
እሲኖ ደንምተኒ
ንጆሶኛ ትነከም ነመኛ ትነረዲ ወጀልቀም ማዋኒ ኢልንቲ
ወራ ወጅንጀልቀብዳን አፍራንኬ ሰንጀቹራ ካሮር ከስተማል አንሮ ባዬ ወነን ቆረን ወረቱ ጀተሙ ገዲባሄ ኡማን ኒቲኔሮ ተጃጅለሙ ወካንሞ ደርገጎነም ሆጂ ደበጅሩ ሆጂ ቲነካ አርገቱ ወኒ ጎደሙ በላም ሰንጎቹ ደቆር ከስተማል ፈካታ
እዱ ገለቶ ምኩኒ ጋፊ በሬዳዳ ዋኑ ምንቱ ጀቹ ወርባኑ አትሽኑ ካፈ ፕሮዳክት ምንቱ ፍላነኩ ዋኑ ሙጉማ ተኛ ወልቀበት ወልአኑ ዳ ተጃጅሉ ዳ ኦሚሽ መከናው አስባስኒ ሐዋስኒ ቢፈሶራታ ዲናከ ኢትፈይደ ሙጉዱዳ ጀልቀበ ፕሮሞሽን ራይገለንቺ ሐዋሰ ከሰደኒ ሜዋይ ለሳማል ዘይታ ፎንሻ ከነሽላ በፈኒ ዮሐን ሁበተኒ አገም ተከፋይዳ ቀባ ማልፍ ኪንሻ ቀባ እኙ ባሪዳ ዋንጆ ሲላ ሁበተኒ እዱ ተከጀቱ ናማፊስ ሆጂ ጨራውጂውማ ሐዋስኒ ኒስ ፈሰቶ ማሐርገ ለማንረ አኩመሽኑ ደጎ ጀስተን ሆንጌ ነከመለ የዱማቹ ጅራ አንከነ ፕሮቲኒ ቲንዳይመ ሜቃቱ ኢተው ጅራ ቦረና ከሲ ባለ ያከሲ ፈኒፍ ንቲያሞ አንከነ ገመ ፎኒ ቲንጅሩ ካን ሄር ኢሳ ታቢሌ ቆረኖ ካናኑ ተኝቲ አርከለ ጉዳ ኮፒ ኢረጅራ
ኮፒ ለበታነ ራስ ካን ማን ጥምረሜራ ተበን መተዱሬ ብራ ኮፒ ብራቲ ወልት ዴብና አን ትክስት ገመቲ ነጋን
ዳውቶ ታውደገ ፈቶ ተገኛ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞ ገልገለከ ሳሳ ለማወለካ ጅልቀበ ያገሳ ሰዲት ተሶከኝ ሳተላይት ኢትዮ ሳት ከነማገድ ይረትን ወርገቹ ደንዴሱ ቪኦኤ ኢትዮጵያ ቻነል ዮካን ኤንኤስኤስ ኢትዮ ሳት ቨርቹዋል ቻነል 57 ዲግሪስ ኢስት ረት ለኮብ ሰዳ ከሲስተም ቨርቹዋል ቻነል ሞ ዳውቶ ታውደገ ፈቶ ኢትዮጵያ ኤርትራፍ ጅቡቲ ቲፍ ኩመጃፍ ብለማፍሶዶማ ከሶማሊያ ቲፍ ኩመጃፍ ብለማፍሶዶሚቶክ ከኬንያ ቲቭ ኩመጃፍ ዲብለማ ሶዶሚለም ኦርዶፍቶተ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ዲግደማ ፍሪፍ ኩመጃፍ ዲብለማ ሶዶሚሰዲ አከስመስ ዳውቶተ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ዱዋጃፍ ኩመጃፍ ዲብለማ ዲግደሚሰገል ከነመለስ መርሰሪት ኬኛ ቪኦኤ አፋን ኦሮሞፍ ፉለወን ሚዲያ ዋሱማ ኬኛ ከፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ዩቲዩብ ይረትኑ አርገቹ ደንዴሱ
አየ ሰገለና አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ቆፒ ሀራብ ቀቦስ መረትራውታ ቆፒ ሲቶኒ ሰገንታ ሰገሌ አፋን ኦሮሞ ዋን ወጅኒን ቱርታኒ ፍሪስን ገለፈ ፈጫ ቆፒ ጋፋ ኡብታታቲና ሞለት የብንት በከጅተን ፈያታ ነጋት ብለ